Ung aku ingkong maka supplier minamba supplier.com.
Ung aku mi
unamjua DJ Facebook wewe.
Ung aku mi ung aku mi
ay ay hey kalalang ni kuti kumong ame kalalang ni manje nesi kasi suana na kasi bebanga kolong abani uchola bambi kiti bama su kalalang yap ay uchola bambi chigi chigi bambi kalalung cholo bambi uchola bambi. Ay mga meluyos dagwa alam sa bangga na matala ama case ama kosa fana.
Come on
feliz ko le gulolo taba shiwirim shiwiram shiwirim
party to party sema nini
so batele lo mga me yo yo golen gala atwe chismale rama angkin nalo wane palche chismala
Siamo piano. Come on. Imo jambili tatu.
Unga.
Sema.
Unga.
Come on.
Unga for me. Unga for me. Unga for me.
Watch
it. Hey, hey, kalala. Uti kumonga me, tuka kalama. Majenezi na sisi sana. Kati vipanga kolonga banyo uchola bambi. Kiki banga suchola na. Yap, uchola bambi. Chiki chiki bangu kene uchola bambi. Uchola bambi. Mwanga melu yusita kwa. Alengzo banga na mato.
Jimmy Lingdi. Zagwa, zagwa.
Kale skole gulolo taba.
Jimmy Lingdi, Jimmy Lingdi, Jimmy Lingdi lanze.
Kiveli kubu.
Wote. Juna imba kwote. Sema. Kwani ni uzai, we mbaka usemwe. Kwani ni uzai, we kukukala. Sema, kwani ni uzai, we mbaka usemwe. Kwani ni uzai, we kukukala.
Kolele zala, matwe chifale yama. Mampingu salowa, halche chifale.
Kwani yaba inaza mwanzo sio? Chwade! Chuba. Kidole mama kido. Kidole ju. Sema, eti na kupenda. Sema tena si unapenda. Ati tena na kupenda. Ati sema si unapenda. When I say my piano time, piano, piano jazz on piano, piano time, piano, piano jazz on piano, piano time, piano, piano jazz on piano. Wakanya watoto wadogo wasisogee kipande hiki hapa hiki. Tuone.
Unga. Unga. Unga for me.
Sema nini? Jimmy Lingdi danze. Wote. Sei moja mbili tatu. Kwani ni uzai? We mbaka usemwe. Kwani ni uzai? We. Sema kwani ni uzai? We mbaka usemwe. Kwani ni uzai? Weku. Sema nini?
Wa
Bisikari wote
Pisikali wote wana watoto. Hauna mtoto wewe ni Paskali. Sema nini? Wale menaje kubarega sisnyani. Sila tedi la pisi temo la kutachi. Wale saiza wena untati. Maybe le majita ganglati. Wale menaje kubarega sisnyani. Sila tedi la pisi temo la kutachi. Wale saiza wena untati. Maybe le majita ganglati. Ay ay ay. Ice bande machuale. Mimba kupi ambe no makwa peni.
Center. aflati ya kuruza Nimuri na kutoda
Achi nini?
Ema kasma achoroza
Ai, mleteni damtongoza Akikata dambuluza Binguni nagi
Kutoda
Zema nini?
Ema kasma achoro Meteki solobo
Binguni hakuna moto
Kupanga mato
Say
Makasma Dachoro Meteki
Tuleweni Binguni hakuna moto
Kuni hafta Nyakuru Yemakasma Dachoro Za Ay Meteki Solobona Kuni hafta Nyakuru Za Ay Mdimuri Nyakoto Mdimuri Ainane Yemakasma
Piano, piano time, piano, piano che. When I say my seed, drink a cove. Jode, amani ime. Jode, auni dange. Auni jiwe. Nasema yani na mimi konsiku moja. Yani na mimi konsiku moja. Nikipata pesa na mimi nunue sambufa Yani na miko siku moja Nisa nunua enesi na mimi waringishie chupa Wanijue Nasemaje Wanijue na mimi tambe Nasemaje Nasema oh 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 Mama oh, nasema oh, oh, oh Mama oh, 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 oh Chwani, chwani We nasema kidem changu kilo kole kikilewa kina ubi We mwanangu kidem changu kilo kole kikilewa kina ubi Chwani Achiki na upepo wakizuli zuli Kina upepo wa kizuli zuli We nasema kine mchangu kilo kole kikile wa kina ubi We mwanangu kine mchangu kilo kole kikile wa kina ubi Machi kina upepo wa kizuli zuli Kina upepo wa kizuli zuli Ati ukisikia chochote kuni usubimi Benzi wangu zimwambia ndagona jawa Ukisikia chochote kuni usubimi Ani wangu zimwambia ndagona jawa Sababu mindo tamu yake mimi Sababu minde switchi wake mimi Nasema mindo tamu yake mimi Nasema mindo switchi wake mimi Wache Mke wangu anadanga lake mwezenu ananigonja We kila siku ikifika moni lazima tumepeza Nasema je Mke wangu anadanga lake mwezenu ananigonja
pamoja wewe. Ona we kila siku ikifika boni lazima tumebeza.
Twende.
We nasema sijui bange, sijui ganja, sijui bange, sijui ganja. Kwenye safari ya ukweni, kwenye gari enesi zisikose. Kushoto kuna keivanti, kulia nyagi kama zote. Safari ya ukweni, hivi sijasahau kitu. Ngoja nichukue bangi nikifika ntoe kitu.
Sema! Apo, 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 apo! Tunarudia hapa. Tuone.
Kwenye safari ya ukweni, kwenye gari enesi zisikose. Kushoto kuna keivanti, kulia nyagi kama zote. Safari ya ukweni, hivi sijasahau kitu. Ngoja nichukue bangi nikifika ntoe kitu.
Tuone. Tuone. Mama 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 mama. Kwenye sita kwa sita. Wey, kamama ye, salama we, goja goja we, sema.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Sitapatina Abu Bahamba ye Solala we Ae wana Bahamba ye. Sitapatina Abu Bahamba ye Solala we Ae wana Bahamba ye.
Nikichwani malololo malololo.
Upo wapi? Upo kwenye moyo kwa ndani kwa ndani kwa ndani malololo. Tunaimba kuacha. Sebwa sebwa.
Akuna madanda. Oh madanda. Madanda. Dandanda.
Woo!
Akuna matata.
Sebwa sebwa.
Oh,
come on. Machumizi bila bando. Sema.
You know naikupenda naikutaka ni wewe. And I know.
Naifanya chwe.
Naikupenda, naikuta.
Chwe imegua chwe. Sema.
Usini pande kichwani, kichwani, kichwani. Malolo.
Woo.
Malolo.
Upo wapi se? Come on.
Upo kwenye moyo kwa ndani, kwa ndani, kwa ndani. Malolo.
Malolo. Hakuna.
Hakuna matata.
Sema.
Oh matata.
Yee.
Matata.
Matata. Hakuna.
Hakuna matata.
Si.
Oh matata.
Sema.
Matata.
Ajali.
Matata. Matata.
mpenzi mpenzi mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita be.
Ananiita be.
Ni ananiona mwe.
Ananiona.
I still kiss baby.
Uyo uyo. Uyo 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 uyo. Uyo uyo.
Nilikuwa na mpenzi 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 mpenzi.
Boso.
Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi.
Kunguru say.
Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi.
Boso.
Nikachukia mapenzi.
Leo anafanyaje?
Leo kanza kunita baby.
Tuone. Ananiita baby.
Ananiona mikwe.
Mama 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 mama.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Sema.
Kongoro. 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 Ukoza kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Ukoza kongoro. 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 Kongoro.
Ipati na mademu bwana.
Ina mademu bwana.
Ipati na wachumba sana.
Ina wachumba sana.
Ipati na wachati bwana.
Ina wachati bwana.
Ipati na madanga bwana.
Kibango, kibango, kibango.
Nikakosa kuja kwenye
Ipati.
Ningejila umo sana. Eti mataka nisitoke.
Ipati.
Mgeniteka sana.
Ipati.
Ipo kwenye
Ipati.
Mwaga watoto bwana.
Sogwa, sogwa.
Ipo kwenye
Ipati.
Kwani vipi?
Ipati.
Nasikia nye.
Unasikia nini?
Nasikia nye.
Unasikia nini?
Nasikia nye. Nye pesi ipombe changanyie baba.
Unasikia nini?
Unasikia
nini? Yepesi bombe njanganyie ba.
Pablo.
Wapi?
Pablo.
We zombie. Sema nini? Hapo. Tuone.
Mr. LG.
Ipati na vigi.
Ina vigi.
Ipati na mavi.
Ina mabete. Mchoto vya lofu mbele vilivyo loga mashofu.
Ebana misanka e wapi. Ama non panda juu ya meza. Ama nige kati. Moja kwa moja nige kucheza. Misanka e wapi. Ama non panda juu ya meza. Ama nige kati. Moja kwa moja nige kucheza. Mpujuta nikosa kuja kwenye
Ipati.
Ningejila umusa. Eti nimutake nisitoke.
Ipati.
Simge ni chaka sana.
Ipati.
Misha yuko kwenye
Ipati.
Kazi mwaga bebe mwana.
Ipati.
Yuko kwenye
Ipati.
Kapishisha vitu mwana.
Mr. Skis.
Asya nye.
Zombi tutajuma.
Asya nye.
Unasikia. Yau yau. Badi. Halo. Zombie star.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Apa star. Jaiba star.
Disconnected, disconnected, disconnected.
That superstar.
Tuwado.
So,
so kwa, so kwa. Una na na go.
We're catching right on feelings when I go.
Ooh,
ooh, ooh, ooh,
na 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 go.
Ooh, hate
that.
Shut up.
So lambaya to kaba.
No disconnect.
Chee!
Disconnect.
Waja. No disconnect. Sema nini? Disconnect. Waja.
Disconnect.
Yo, yo. Bombo Club. Happy New Year. Yes, new life. Mungu baba nitowe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, baridi barafu. Nguo zao safi, moyo ni wachafu. Yes, new life. Mungu baba nitowe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, baridi barafu. Nguo zao safi, moyo ni wachafu. Na kama unabaki make you stay far away. Na commenti o tumbo na hujala tumbo na hujala commenti o 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 commenti
o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o commenti o Kumbena mkika wangu metiki Hapa tosha Yani kumba jumani
Jumatatu, Jumatatu
Nene asubuhi mbongongo Ebana nana
Sema nini
Yani kumbe wanangu wageni
Weekend vibe
Oya
Kutoka kwa dayo
Misinde jumani imefika
Oh, 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 imefika
Nataka nyoyo kusafisha
Oh, oh, ati nini Misha Ati Ati
Nipenda walai Squeeze kibosi Acha njidai Penzi limefana kama suti na tai Umenoka Raha tu chumbani bapana bapana Kitandani ananicheze shashere Nimeoza moe
Wakina device tuimbe guote
Kucha kani kuna kipere
Leo nini Asa.
Weze nula tula
Sema
Ikanda cha moto
Wakubwa tunakesha
Kulala tuaje wadondo
Usiku ndo hata
Yani
Moto juu ya moto
Woo!
Tunazia masayari
Yani juu
Moja Bili
Na yeye bam 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 Yendo hawa miya
Dam Dam
Dam
Weze nupenzile tu dam
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 Mina yeye dam
Mina ye dam dam Come on Sawa Zoom zoom
zoom
Let's go
My baby good morning Itika how are you
How are you
Misiko fine toka jana usiku Nisipokuona tu hani Ni pressure ya waju Naogopa vinyani visiku ibe maibu
Wakina Zuchu
No, 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 no Oh, no, no, no Tenga shana I love you, momo Na tukigombana Tulize mishono Tunagiwana Tachoka midomo
Weze nula tulali
Kitanda cha moto
Wakubwa tunakesha
Kulala kache watoto
Usiku ndo hatari
Moto juu ya moto
Wanangu wambea mambo bibi
Tuwane Kameyaza safari Tuende pamoja Wabi
Mojesu kuombea mambo vipi? Brother, come on. Sikuwa, sikuwa. Imba takama ujui. Usimbe matusi.
Tukabaponye kukaya. Kigane faraja. Utaniua wankaja. Asejone kwako mte.
Tena.
We, nakugonea mbali. Familia watoto magari.
Come on.
Vacation shopping car.
Say.
Siku za ibada.
Wabi.
Nitunzie.
Mie.
Nikwambie.
Mie.
Niwewe.
Mie. Chaguo langu mie.
Ababa kuyoba.
Wajobe.
Tukapirikisi ya mofi.
Viandome.
Wana kusema.
Come on.
Mwe nilo nadoli.
Wabi.
Nandomo.
Wapi? 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 Ini atari.
Safari, twende pamoja, pamoja.
Let's go, baby. Twende wote hata kwenye mbala mwezi. Let's go, baby. Twende wote bustani ya
Mataria, así que